ZambianTunes.com.
Umuntu onse pachalo avane shita kwa woku fialwa kwa wano kufuku wele loko afuma.
Umuntu onse pachalo avane shita
kwa woku fialwa kwa wano kufuku wele loko afuma.
Miaka yandi pachalo ya mkwila ine
nalonga ndewe afuma.
Miaka yandi pachalo ya mkwila ine
nalonga ndewe lela uko nafuma.
Banandi bose pachalo bantaluka
na isakuli mwevu yawe.
Banandi bose pachalo bantaluka ine
na isakuli mwevu yawe.
Wikala kwa pesone kwa nshupa ine
na isakuli mwevu ntushe.
Ifyuma ifyo nanonkele na fisha fyonse
na isakuli mwevu ntushe.
Ifyuma ifyo nanonkele na fisha fyonse ine
na isakuli mwevu ntushe.
Ulukwa na vate mwikwa vashala pachalo
na wela kuli mwevu yawe.
Chalwapa
na wela kuli mwevu yawe.
Shalapo we chalo iwe no
wele la kumwe suine ntushe.
Shalapo wechalo iwe no mubibove
na wele la kumwe suine ntushe.
Exclusive from ZambianTunes.com.